106.
Primo papito. Uzuri wako kama vile liver prey. Sweet like a mango juice, tamu kama choco.
Chocolate, yeah.
I'm not ready to go, I just wanna stay. Dania kina kirefu minisha zama. Unavu ichezea mi upusi hemi. Unavu izungushia kama bovu feni. Jiani humi ya chipaka kileleni. Kukunda maneno na waseme wapige na kelele. Don't mind, calm down, calm down. Chako changu mwenyewe. I don't know how you know how to cool me down, to cool me down. Hey, pigo zako zanimaliza. Sexy body, don't give nobody, yeah. Girl, you take me far away, away. So far away, away. I love the way I touch your body. Ooh, I feel the energy. Hako kaumbo kama Hennessy. Doka nani uwa. Kili kili ni kachochote ntafanya. Ili ujue na kupenda. Kwani walikwepo wangapi, walokuja wakaenda. Kuna kitu natamani ni kuambie.
Nakuwaza sana baby girl.
Nawaza zile bingili bingili baisho. From the bed to the nawazeme. Wapige na kelele. Don't mind, calm down, calm down. Chako changu mwenyewe. I don't know how you know how to cool me down, to cool me down. Hey, pigo zako zanimaliza. Your sexy body, don't give nobody, yeah. Girl, you take me far away, away. So far away, 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 away.
Papito.